Rest in peace, Masikambuga. We gonna miss you. Holy Stars Music Band, Mr. Goa, Singika Music. Kweli nuru imepotea, mbele ya tuoni ni giza. Machozi ya masikitiko, kila kona yanatutiririka. Ama kweli binadamu ni mavumbi, na mavumbi ni tutarudi. Nafsi za nyongonyea, huzuni moyoni tunaumia. Mola tupe faraja zako, wakati mgumu tunaopitia. Wewe ndo mfariji wa kweli, utuliza ye mioyo. Familia inarira, Mungu uone rembasi. Unatapata mlaka umanya muendesi. Mulumeo zato ni anarira, utamangalaza. Yowe yowe de, sheri kula muka. Anao Eriki, Evans na Elina, na ABC manarira. Yowe yowe de, sheri kula muka. Wanalia kwa uchungu sana, bado hawajaamini machoni pao haupo tena. Bye bye, we gonna miss you.
Bye and a salama. Bye and a salama.
mwachala na mesaidi mkunda kuzaricha kigonzi kama manya mahendete sandazi nizo muhache bote na ma uncles Alina Mangale producer Tiger Yomo Records
Enda salama mama
Utakutama